barashada Rukoma baana hai Eri walidi mappari Urugan Urugan kunola hai Akontiyo wah barashada
nimadii eriyade albaabka u xiray jahliga hooyo waan ogsoonahay ay niga kamada haadin abaabul naftado am baqade ulmiga dadu dadu ka all in my sense